Hamokila, Hamokila, yo. Hamokila, yo. Nanani.
Yanje mnati.
1 plus 1 is equals to 0. Paki za mogogana mgogani kopinyo. Luka manukato ni kibanda niko single. Duda mezipeba zote hati za shiro. Shiro, nyuma anaziko. Kama zimembulu, mtakamba inu. Manuzuru ziko juu, zinaduru hadiju. Kashindano kame west, kame benya hadiju. Juu zangu zime nice, nime swama kima
swede. Asha nare, choma kingale, kingwa. Zabe zabe, nare nare, pale pale. Poko, poko wa shinyalu, pedi. Mini pedi wa manyaru, sina. Sina ngale na mashada, nyoshe. Marade ziyo safi, ule zingia namba. Kumbe we ni poko, poko. Poko wa shinyalu, ule ninda kumanga. Manga, manga, kukumanga. Mbulu, mbulu kwa mbulu, nione. Kwa mbulu, Hamokila, pedi wao. Mini boy wa mamboto, boy, boy. Boy wa mamboto, ninda do, kuhi. Kushinda loto.
1 plus 1 is equals to 0. Staki za mogogana mgogani kopinyo. Luka manukato ni kibanda niko single. Duda mesipeba zote hati za shiro. Shiro, nyuma anaziko. Kama zimembulu, mtakamba inu. Manuguru ziko juu, zinaduru hati juu. Kashindano kame west, kame benya hati juu. Juu zangu zime nice, nime trauma kima sana.
Joma kipienga, kishada, kingale. Akili ni male na mali akili. Hamo hatari, iante hatari. Wabiti nishadunda kingondo, mangondo, kongondo, orongo. Chozi lahiri, umu dik. Mwaliko watoto walunga kiriri kangata. Umu dik, mwaliko watoto walunga kiriri kangata. Doa njui na mungeso melod. Kina mode, Lucy, hata mafi. Kina mode, Lucy, hata mafi.
1 plus 1 is equals to 0. Staki za mogogana mgogani kopinyo. Luka manukato ni kibanda niko single. Luka mesipeba zote hati za shiro. Shiro, nyuma anaziko. Kama zimembulu, mtakamba inu. Manuzuru ziko juu, zinaduru hali juu. Kashindano kame wasi, kame benya hali juu. Juu zangu zimembulu, nimeswama kima sana.
Toboa, toboa, niki zodoa, zodoa. Mina kohoa, kohoa, niki chomoa, chomoa. Atiti, ti, ti, kwa matiti. Titi, ti, ti, pigwe miti, kwenye kiti. Ti, 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 inatosha. Mi, 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 nishaoza. Zi, zi. Na poesha. Mina mboto za kitoto. Ziko toto, toto toto. Toa hapa nyoko nyoko. Pigwa mboko na viboko. Ziko sete, teke teke, leke leke. Pigwa ngoto. Kuzingoa, hard story. Ya mamboko, toa logo. Hapa loko, loko loko. Shika toto, to, toto toto. To, toto toto.
1 plus 1 is equals to 0. Staki za mogogana mgogani kopinyo. Luka manukato ni kibanda niko single. Duda mesipeba zote hati za shiro. Shiro, nyuma anaziko. Kama zimembulu, mtakamba inu. Manuzuru ziko juu, zinaduru hadiju. Kashindano kame west, kame penya hadiju. Juu zangu zime nice, nimesurama kima sahi.